your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
DJ Sarge.
Hey, hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
DJ Desma 254.
Uliyenipa maumivu nikamanyang'au, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stresi niwe mnyonge. Uliyenipa maumivu nikamanyang'au, na tena maumivu dawa ninywe vidonge. Kwa marafiki mashosti kanidharau, kanitia uvivu stresi niwe mnyonge. Leo sina thamani, ndo maana unawafata milupo, oh baba. Leo sina thamani, ndo maana unawafata milupo, oh baba. Weni ache
nitapo na mdogo mdogo,
niache nende sala
nitapo na mdogo mdogo.
Weni ache
nitapo na mdogo mdogo,
niache nende salama
nitapo na mdogo mdogo.
Mara ugomvi unakurupua, unanitukana mimi. Hata zawadi nikikuletea hausemi asante. Tena na share hata bila kujua we uridhiki kwa nini. Kuna wakati nilijisumbua mwenzangu, usiwaze wangu moyo we unauchanganya. Umekuwa kivuruge, unavuruga sana baba we. Kitu gani kwako misijafanya? Ama kuna mtu mnapendana sana? Leo sina thamani, ndo maana unawapata masista du, oh baba. Leo sina thamani, ndo maana unawapata masista du, oh baba.
Weniache
kidogo kidogo.
Hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Mommy, it's so chocolate, what am I missing?
Angusha yongo makama mawe!
Mommy, it's so chocolate, what am I missing? Paka anatuma watu, kina jose mbilini. Taizo kauliza kitu ananikata maini. Hata aniamini. Nimesha zama kwenye benzi, waweza sema nimepanga. Mwambie sijiwezi, aje mapema anipendawa.
Sarge. DJ Sarge.
Yeah, yeah.
Where are you? Where are you? Where are you, Njiwa?
Where are you? Where are you? Where are you, Njiwa?
Njiwa, Njiwa. Njiwa, Njiwa.
Njiwa, Njiwa. Njiwa, Njiwa.
African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
How many for many by me, me fight
out?
When you're busy like a sija weba. See, tidy winging and walk on the party, but I sija mona winging a tiny fall. They can say.
DJ Sarge.
Come on.
kuwa simulizi kwa mpenzi wako wani nangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kafuro ipo juu ya mawe. Jikoni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sahani, ona katibu wa maji kisimani.
DJ Sarge,
huenda siyo fungu langu nimekosea kuchagua, nimezidisha chenchi kimeota nyasi. Nilipita dirisha nafasi kuigombania, kumbe basi nimejaa na mlango. Ayo ni mboni yangu,
kiza kinene,
kibatari utambi umetumbukia,
kiza kinene.
Ya ilahi dira yangu,
kiza kinene,
imepekechwa nguzo niliyoegemea,
kiza kinene.
It's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
I've been trying not to diss you. Unza kominili kosina ishu mpenzi. Hopu kosawa, my darling. And I've been trying not to miss you. Ila unapoenda vuto yangu maumivu. We yangu dawa.
Ni kwangu kangia kunguni kani, mara kwenye kitanda mara kwa shati. Ai, haya ni maruhani, yanafanya nakosa amani. Wenda siyo fungu langu mekose kuchagua, tushazamisha meli yameisha. Nitaambia nini waingo muhana tirena na mapini
nisika
wati.
Chupa leo kana chai au si
Unyonge tai desma alafu mfukoni mbaya, I want to die, yeah, 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 hata wavujishe picha mbaya, yeah, yeah, wakuite babu na mwanite baby watajuku, oh yeah, washike dabu washindo na walege, oh na nistiri ya nyota kiniumbuke. Wawili tuwe chumbani ardhi pasuke. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugan. Ukiweza nichune kaka pale mbapo mini na bugan. Wanipa tabu ya kufanya na lewe, baada baba mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Unanipa tabu ya kufanya nilewe, baada mama mzazi sinopata wewe. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan. Na iwe yangu, na iwe yangu, na iwe bugan.
Tupo low key na tunakiss kwenye linga, vile tunabola sema oh tunavimba. Tupo low key na tunakiss kwenye linga, vile tunabola sema oh tunavimba. Kuku approach ilikuwa hot kana winda, hadi nkawa na imba zile hadi kono vimba.
Leo bugana limerudi kwao, tupo na shida zetu wala soza kwao. Hasma ni matiri eke mubao, imesha fika busa bado tuvikao.
Desma 254.
Na hata iweje, hata iweje, mimi ni wako. Na hata iweje, hata iweje, itabaki kwako. Kama ni Gucci, doze ngabani, hata mi, naweza kupambani. Kama ni pesa, wanasaka ile sana.
Sana, mama, undani mimi sitoweza. Melewano hakuna, ukinigosea wataka kubembelezwa. Hivi umo ndani mumena, ukinikosa niombi samahani. Hivi kwangu we ni mke gani, kazi kiburi tuna kisirani.
Kwanza nimechoka sana, naza kwa kelele na lala bwana. Mana unaongea sana, kila siku uishi lawama.
Ina maana nayongea yana maana, haya ndo matatizo yako mama. Au mwenzangu umesha pata kawani, wena laba ni kana
kuchenga sana. Tofauti na nyuma
chapa nyumbani.
DJ Desma,
ni we ni mke gani?
Desma,
sojua kunitunza mume ndani.
DJ Desma,
kama siongei ayo yasikia uko, unaona unikosei, badili mwenendo wako. Siku ngapi ujalala nyumbani, unasingizia kazini, waniacha na watoto nyumbani, kumbe unalala jirani. Aha,
ukweli na ujua mimi wala so wewe, hayo mambo kakombia nani, siyasikize.
Kumbukatili hapa kwa manani, utakuwa wangu tu. Na mambo na yofanya ya fanani, na kuambia mume wangu.
Maumivu ya benzi, hayo wezi kupoa kama mwibo na vakujoma. Siwezi kukuwacha wei, domboni yangu inaifanya jicho kuona.
Na nitaondoka, kelele kelele na choka.
One day,
you're gonna be with me, baby. You always tell me one day.
716-46-47-21 Instagram, Facebook and Twitter Sonj Kenya
Kiwa kambani baby Kuza kofleshe na zidi speedy Usini aje baby Kani papiko la giga hidi Asimoro
we majosi, unijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi, dawa yangu sura yangu.
Ebu nitoe majosi, unijuze shida yako.
Shida yangu sijiwezi, dawa yangu sura yangu.
Wengine we acho mozi na kupenda peke yako. Wengine we acho mozi na kupenda peke yako.
Daima nitako enzi sili tupi pendo lako. Daima nitako enzi sili tupi pendo lako.
Karatasi niandike hizi habari. Habari za maisha game, maisha yote ya safari. Maisha ya tari, maisha ya shari, piga kabali. Leo kasema mengi litatosha hili daftari. Asubuhi kumekucha na jikuta kwenye music. Gen all in, hakuna tena paku luzi. Ride a line kila angle. Nasimama Kanyerere ni kifo zibi bengo. Dadi ananita malengo. Mdogo kiumbo, akili kama tembo. Busy Babylon Bengo. Sudani na mzaramu kichwani ni sifa nengo. Tatu ni miaka, yote nipo kwenye game. Suniulize na vokula rao, uliza pia msoto. So kunikuta kwenye stare na mademu. Na nifata love na nuliza bari za changamoto. Game uliaza mtoto, leo na watoto. Mini mtoto lifanya watoto wajue soko. Kama sifa zangu zipo, hamto zugumzia. Tatulia, mwanaume shindani na sidiria.
Hey hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess One and Only, representing Group Top 5. And you're chilling out with DJ Jeff.
Busy Babylon, busy Babylon.
Woo! Busy Babylon, busy Babylon.
Hey, Sammy Raja. Nambari moja shule, sikuamini kama somo niliyatupa kule. Asante Mola kwa music mama kula tule. Promoter mkwanja kwanza show sifanye bure. Kwa pamba za blue blue my sister dua kani kiss kiss. Shusha tabasamu kama umeni miss miss. Tuko pamoja uswazi na boga saba. Sipocheza mabozi ya taicheza mama na baba. Mkivo club si mnalewa tila lila. Na role model wenu si ni Babylon killer. Misijivunge semeni uso kwa uso. Mnogopa ajali ya boda boda na fuso. Fanya business dada wezi vagi, ulinzi uko salama, cheki tagi. Kama sifa zipo na mtaki kuzungumzia. Ntatulia, mwana umeshindani na sidiria.
Mapose na we, wana mapose na we. Mapose na we, wana mapose na we. Mapose na we, wana mapose na we. Mapose na we,
DJ Desma.
Come on, come on.
Kesha kibindo ni tamu. Fuate, fuate. Ukinigusa chela pina. Na cheka, cheka, chela. Ukinigusa chela pina. Na cheka, cheka, chela. Tuanga kama kokoto. Chizesha na kipako. Shoze tusi ya loko. Pita chuchu kwa chuchu. Na nenaka na vimba. Na vimba, na vimba. Na nenepa na vimba. Na vimba, na vimba.
Wataumi yako wanaoleta leta mizozo. Wambea wape kisogo. Wanaoleta leta mizozo. Wambea wape kisogo. Tuli malize zogo. Oh yeah, yeah. Nimedekeza kitoto
ya waboa.
Mchumba kesho doa. Mba madiko diko watakodoa. Pote na jiwasha mwenyewe. Peke ya kwa wanikosha mwenyewe. Wanga wanonagere. Tunga kama kokoto. Chezeshana kiboko Pita chocho kwa chocho Shuzo to see you look
Nipane kilimani
Nanenaka na vimba Na vimba na vimba Nanenaka na vimba Na vimba na vimba Na vimba na vimba
Tamani kupendwa raha Acheni nijisha uwea Sidisha kutia dawa Nichangani niwe uwe Mapenzi ya menikara Nimechezwa mahaba Zidisha tu baba Zidi ninganganie Nalile tendo chumba nikiwa kifuani Nelo joto ndana kupa maruani wewe Sikuachi wewe Nalile tendo chumba nikiwa kifuani Nelo joto ndana kupa maruani wewe Sikuachi wewe Kachiri, kachiri Zako kachiri Funga kufuli tuwe wawili Kwenye giza unyoko unyoko Kachiri, kachiri Zina nikusha zako kachiri Funga kufuli tuwe wawili Kwenye giza unyoko Hai na mpenda
Mpenda ukirembua Kihuna ukinengua Mzuri unajijua Ana nikusha gaie Mpenda ukirembua Kihuna ukinengua
Mwarika wakungwi, ameyajua Na kisha bundi sioni pakutua Nguvu za kirundi, anatibua Wakifunika ye, anafunua Analaini jojo, utamu mpaka kwa kisogo Niringishi ye dodo, na minita kupaga muhogo Kiuno, kiuno, takupa mama iko kiuno Fundi wakuzungusha kiuno, weni hodari Kachiri, kachiri, zina nikosha zako kachiri Piga kufuli tuwe wawili kwenye giza ni jokoe hey, Kachiri, kachiri, zina nikosha zako kachiri Piga kufuli tuwe wawili kwenye giza ni jokoe
Haina mpena
Kuna ukiremu, kuna ukinengu Sore watajua, nikosha gai
Hana wabaya, hawa toki mbali Anapenda usiri Hawato kubali Kuna bendera kuzila kuna pepe Hawato kujali Kipinda mbacho mawazo anafanya usile Watakutupia mbali Suli sema unataka gari na nimekubali kwenye kamini mie Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumili Kini tema itakuwa netari tanipana jali kitenzi nini Situmetoka mbali Mazoea na usha kwa mauo Mwangu mimi unauendesha Funga macho na masikio zipa Usiwasikie, usiwone pia Umegota kwako, moyo wangu Usiwone pia
This is DJ Desma 254
Sije tia donda kwa uchubua Maumivu ya niadhibu kisa upendo fura yangu kachukua Unikosa niadhibu na mimwanadamu siku ntakosea Kukwacho sijaribu wapi nende na mikwako nshajipia Ilo sifanye kama fimba Ufanane na timba Ukashindwa kujali maumivu yangu Si ulisema unataka gari na nimekubali Tule mbegu na ugali kesho tutapata kipenzi nivumili Kini teme itakuwa nyatari tanipa na jali kitanze kinini Situmetoka mbali mazoea na usha kwa mauo
This
Desma, baby. Keep it locked.
Contact DJ Sonj on 0716-464721.
The African Princess.
Nziki na kilefu meamini. Umenituliza, akia Mungu siamini. Yaweje we mwenzangu na amini. Auto niliza, kama samaka lotoka bari. Mana mapenzi unayonipa kwa mwingine sijaona. Sijalana neneba walipochana umeshona. Oh. Wanipa raha sana we dada. Nje sitamani penzi lako tamu tamu. Wanipa raha sana we dada. Nje sitamani navyonipa mashamsham. Nimenasa na nimenasika.
Sina utata.
Nasi papariki, papariki Le kwako nimefika
Sina ujanja
Mie kwako
Sina ujanja
Nee oh, oh, oh.
Sina ujanja
This is DJ Desma 254
DJ Sonj
Hata na mimi nisha tumbukia Sitaji kwingine Na kuna kina mimalikia ya nini pengine Dezo dezo na nitekeza Kwani boza pwani ukini chombeza Kitanda ni nume niweza Na lala kama pono kina rumbeleza Baba oh baba eh hey, utaniwa Baba oh baba yeah. Mana mapenzi na yuhipa Kwa mwingine sijaona Sijala na nenepa Walipochana umeshona oh. Mwani paraha sana we kaka Nje sitamani Penzi lako tamu tamu Mwani paraha
sana we kaka Hey hey, it's your girl Nandi aka the African Princess One and only representing 255 And you're chilling out with DJ Desmo
Holler Nima sana nimenasika
Sina ujanja
Nasi papariki papariki Mikwako nimenika
Sina ujanja
Mie
DJ Sarge
Kuna nafanya mwenzangu jidai Siringelo kupe nae Mani na sura ya Kuna nafanya mwenzangu jidai Siringelo kupe nae Kusika takuja kudai Sina zamani minukia ya zamani Kiso memona kishkombi Mwenikana kwa rafiki ya dharani Kuli penzi chachu tena silambi Kibora unge kuwa wazi kuwa honi taki ninge mili kuwa lonely Kuliko penzi kuwa chacho ya maisha yangu fura yangu sione Mwana mwesi haa, mwana Christina Nafsi yangu kuishi na kinyumbe wezi nasema Hai, kukini achenta kufa mazima
So sale, so sale
Kukini achenta kufa mazima
Takwatare, takwatare
Kukini achenta kufa mazima
So sale
Hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess One and Only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
kupoteza mudi yangu. Sikupata fadhali kunikeshesha, kukujali yangu hali kutokunichoresha. Anasema lumbano imedawa mifano, wakileta maneno sokoni.
the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holla! Representing 255, and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Niko gado gado, napambana bado.
Sar. DJ Sar.
DJ Desma.
Wakati wa kula hakuna mganga jiko zaidi yako mami, ukipika hali nazi ninakula.
Kuhusu jikoni ila usija, kwani ushibapo mume ninafura. Ninachotaka mapenzi kwa mwingine siwezi.
Kwa mapenzi usijali, kitandani mi hatari. Umefundwa kama mwali, kwa kosi na habari. Mchana wa jua kali, tujifungie chumbani. Kama kuna joto kali, tunajampu darazani. Kuna kasoro tati dogo mtoto naita.
Kuna kasoro tati dogo kaka na kuita.
Wacha unge.
Ae mama usiogo.
Mwana misi na wasi wasi nawe.
Ae mama usiogo.
Kisha washangae, wazimu kenisha kuwa nawe. Watanuna kuwa nawe. Usijeli niko nawe. Napanda mgongo usiku minakula. Usipende kuzimata wakati wakula. Hakuna mganga jiko zaidi yako mami, ukipika hali nazi minakula. Kasoro mtoto naita.
Kuna kasoro taki dogo kaka na kuita.
Wacha unge.
Ae mama usiogo.
Mwana misi na wasi wasi nawe.
Ae mama usiogo.
Wacha unge.
Ae baba usiogo pe.
Kilelezo chuna kisimani.
Ae baba usiogo pe.
Wacha unge.
Ae mama usiogo pe.
Mwana misi na wasi wasi nawe.
Ae mama usiogo.
Holler!